Radio Simba.
Interreligious Council of Uganda, ekibiina ekibumbutaire enzikiriza ezitali zimu mu ggwanga, kisabye gavumenti ezzeewo enkola eyayitibwanga ABC, ng'enkola eno yagendererwangamu okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya naddala okusinga mu bavubuka. Enkola ya ABC eyali eyamba abantu ng'ebakubiriza okwewala n'okukomya ebikolwa eby'okunyumya akaboozi ak'ekikulu, okuba omwesigwa oba okukozesa obupiira bukakuuma bulamu, ebadde yaviibwako dda nga mpawo omuntu yenna agiwulirako, so nga ate yakola kinene mu biseera we yaleeterwa. Bino byonna byalabikidde mu kkuza olunaku ensi kwejjuukirira ekirwadde kya mukenenya kikikozese omwana w'omuntu, nga mu bugwanjuba bwa Uganda omulabirizi wa Western College Johnson Twinomujuni yasinzidde wano n'agamba nti enkola ya ABC yali mpagi sseddugge mu kulwanyisa ekirwadde kya mukenenya wakati w'emyaka egya 1980 n'emyaka egya 1990. Agamba nti ogenda ng'esebengerera enkola ya ABC n'okwanaganya n'ebirala ebiriwo ebizze bireetebwa ennaku zino tekinologiya, bigenze bireetera abavubuka abazaaliddwa oluvannyuma lw'omwaka gw'2000 okulowooza nti ennyuma y'akaboozi ak'ekikulu omuntu asobola okugikola mu ngeri ya nnagalaale. Executive Director wa Uganda AIDS Commission Dr. Nelson Musoba agamba nti Uganda efunvubidde ku nsonga y'okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya, naye n'agamba nti kikyetaagisa okugaziya empeereza ey'eddagala eriweweza akawuka ka mukenenya kiyambeko abantu bangi okulifuna.